Ricky.
ZPushup.com.
On the track.
Yaka nikiwa mangana gana kia mingana.
In times of trouble, you've been there for me. Umakaba ya misongo, unapunga na yami. There's nobody like you, Jehovah. Umuluilo wa mi. Kuli baka kole, wana kumuzungiza. Unapunga na yami. Kuli baka kole, wana kumuzungiza. Unapunga na yami. Umakaba na misongo. Unaichi, unapunga na yami. Jehovah, unapunga na yami. Musana na Mungu mose. Unapunga na yami. Musana na Mungu mose. Unapunga na yami.
Yakani kiwa mangana gana kia mingana. Yehova ngwa kuhana kusakwila kuhima vyo senevi wangu sachila maholo kele olose wangu wakwila wangu matwila malenge wangu kashila. Indeed my God uchindume nishina liowe haya vya karileme. You bailed me out the fatal accident. Indeed my God goloshe wesho mingwanja. Doctor said it is over but you came through Jehova no visofa. Ninaesa kuchita apply but iwezo nika nina liose nozo zifuso why. Mulola lwa misongo songo, mulola mwapwirenga zala yaka lombo lombo. Mulola mwapwirenga shita shindombo ndombo. I never bought makombelo na miyombo yombo, yeah.
In times of trouble, you've been there for me. Mwumakaba ya misongo, unapunga na yami. There's nobody like you, Jehovah. Umulu ilo wa mi, kulibaka kole pana kumuzungiza. Unapunga na yami. Uli waka kole wana kumuzungiza. Unapunga na yami. Umakaba na miso. Unaichi. Unapunga na yami. Jehovah. Unapunga na yami. Usana na Mungu mbose. Unapunga na yami. Usana na Mungu mbose.
Gana gana kia mingana. Mulwela luwa ufunga nukunga wa kuskus. Vima vya mwasa binangu hichiga husus. Hano waka wangana wataki. Wana jimi na ndaki. Wana ono kumbata laki. Ya wenda pide skaki. Wako tutumwali seno usama tangi. Kia mulilo wetu Yehova atutenga. Stop complaining when there's no pain again. Kalunga esho kukula binali ben. Just know that God is in control. It's gonna be war to you as well my blood. God bless my family and my best friends. Because all your power God belongs to your hands. Wasakwila Jehovah Tata. Amiri moyo senei unakuzata. Uchindume mwana ndavich. Baka kole jami wahole sahwilichi.
In times of trouble you've been there for me. Mumakaba ya misongo unapunga na yami. There's nobody like you Jehovah. Umulu ilo wa mi. Kulibaka kole wana kumuzungiza. Unapunga na yami. Kulibaka kole wana kumuzungiza. Unapunga na yami. Umakaba na miso. Unaichi. Unapunga na yami. Jehovah. Unapunga na yami. Usana na Mungu mose.
Gana kia mingana. Mulwela luwa ufumba nukunga wakuskus. Vima vya mwasa binangu hichinga husus. Waka wangana wataki. Wana shemina ndaki. Wana ono kumbata laki. Ya kuenda kuile stiaki. Chena Afrika.
Straight out ZPushup.com. Mozi.